unatibwa di mapenzi. Wa cheki ngoma inalipuka ka world war one. Every man grab a girl, every girl grab a man. Wachani confirm. Ono na haraka unenda wapi na ijam. Nataka bad girl, sitaki shy girl. Dema kipenda nasema night love. Choma maini mavieneji ni wapenda sio siri. Na fine girls huku mjini upenda nini? Na staki WhatsApp, call me. Staki ma SMS,